What do you think, my brother?
I don't think it's the right idea. But I understand you. Follow your heart.
Femi, you know you always on my mind. I think about you every time. Bako si hemi, ololu femi. You know you always on my mind. I think about you every time. Bako si hemi. Wendo usingizi, wendo wangu mliwaza. Naziba na masikio, hakuna kunipumbaza. Natamani,
natamani masa
yangerudi,
yangerudi nyuma.
Mimi na wewe,
baby mimi na wewe, tungejua na zamani.
Chasing
away,
chasing
away,
chasing
away,